Yeah, yeah, yeah. Yeah.
Sounds by
Abba.
Sito jifanya maproso. Kaja kukudanganya, kakumbuka before. Takupenda paka useme po. Kwako nitang'ang'ana, I will never let you go. Yeah, mtegoni nimenasa tandaboy kwa ukuta. Believe me, I don't lie.
I don't lie.
Nishacha nasa nimeweka nukta. I'm ready to fly.
I'm ready to fly with you, baby.
Yeah, mengi yasha semo koma mimi replay. Wanapenda tukigombana, leti na kuchesea. Rosa wa uma tumebaki kidedea. Twende tukiongo sana, wawili kama pia. Unja kabati. Funja kabati, vapendeza, nogesha tutoke.
Baby, funja kabati, oh.
Komesha, komesha, Aristote.
Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
Yeah, yeah, yeah. Tafuta location, twende vacation. Tujichimbie kiaina. Tuposti makopa caption. Twist mango passion. Tukomeshe kina dina. You give me temptation, mwendo wako motion. Kijungu kabla China. Unapendeza bila fashion, you're my perfection. Wala uitaji designer. Asa goda mcheza jeje. Nyonga legeza lege. Kiuno nfinye kwa tege. Nichanganye rojo la zege. Mengi yasha semo koma mimi replaya. Wanapenda tukigombana, leti na kuchesea. Rosa wa uma tumebaki kidedea. Twende tukiongo sana, wawili kama pia.
Funja kabati. Funja kabati.
Vapendeza, nogesha tutoke.
Baby, funja kabati, oh.
Komesha, komesha, Aristote.
Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
The Mix Killer.